Yeah. Yeah, baby, 20 lunch au 20 dinner, bas 20 yach. Leo tuna vimba, usichukue tax. Na kujana bima, sema fasta 20 wapi badaye ni naratiba.
Tusha fika, relax, agiza unataka unywe nini kwenye glass. Tangu umefika na kona unawas. Kumbe ujeni unaga live. Zaidi ya insta tuna bongo 5. Nkafanya, basi ya kanza smile. Nikamuliza, can you be my valentine? Nte kupenda siyo 2 February. Basi kwa story tuna bata. Msomi kasha data, ana worry, anataka twende home bada hapa. Naenda mdogo mdogo, staki kuwa kansije. Leo anianze sema uongo, sijui na masters.
Baby, 20 lunch, au 20 dinner, bas 20 yach. Leo tuna vimba, usichukue tax. Na kujana bima, sema fasta 20 wapi badaye ni narrative. Yeah, stories ama baga ama pizza. Kuna kuambia, kuna mkwanja na usikilizia. Kumbe wajanja wanapiga. Wanapiga of me na usikilizia. Wenzangu washapiga, washakimbia. Mwenzangu unaigiza tamthilia. Ukimwona mpole, ngoja giza likigia. Eti, baby nto ya tadina. Si unapendaga bitch eti tuka chill. Siju na niona mjinga. Au sababu mindo ntalipa bill.
Walishongea ntakosea ntapotea. Walishongea nkapitia ya katokea. Hadi leo haya nilo ya pitia. It's been a long day. Walishongea ntakosea ntapotea. Walishongea nkapitia ya katokea. Hadi leo haya nilo ya pitia. It's been a long day.